K-Ami Music.
Giovanni.
Fedwap.com.
I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you.
Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo. Iku vikenge pa malundi yako. Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo. Iku vikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha. Nasunze hizi nyimbo ni kuhimba.
November, ina yanki wa pembelo nezo pemba. Baby boy, my baby boy. A lot of things come but you brought me joy. I'm sorry for dropping your song a little later. I wasn't with you on your B-day but now I feel better. My little hitter, Giovanni. It's not a bliss that you brought to your granny. I just want you to know, baby. Suzakula ngaine, ninakula no daddy. I'm always gonna be here for you, baby celebrity. Zambia yonse ikuziba but ndiwe che baby. Nazokaniza sinza kwa nisa. Upando jena mulungu njepe ananijalisa. Mwana wanga, my first born son. My first album named after my first born son.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha. Nasunze hizi nyimbo ni kuhimba. Diwe mwana waje. Diwe mwana waje.
You're the best baby living. And I ain't gon' lie to you, life is a gift. And yes baby living, I'ma spoil you, take you to where I've never been as a kid. You know why? Cause you're the best I've ever seen. As long as they pond you could chula never. Jaka sumini show kukumbwa never. Hello no God. Cause without God baby you ain't nobody. Right? If your daddy wouldn't be here singing a song for you. All these late nights I'm doing them all for you. Hello life, yeah, my ups and downs. But I pray up till you lay a thousand miles. Cause you my baby. Maybe you won't be what I may be. Cause lately I noticed you a smart baby. Not ask my baby to mensa ukaseka. Giovanni potential ikayeka.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha. Nasunze hizi nyimbo ni kuhimba.
Smart me to outgrow me, to outlive me. Want you to become way better than I will ever be. Mwana wangu nukupempelela. Nakale valika. Nakale valika. Nakale valika.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu. Iku vikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha. Nasunze hizi nyimbo ni kuhimba. Iwe mwana waje. Iwe mwana waje. Kwaze hivi vitu ni kuchicha. Nasunze hizi nyimbo ni kuhimba. Iwe mwana waje. Iwe mwana waje.
Mwana waje. Giovanni we. Mwana waje.
Fedwap.com.